Downloadani tikumvera nyimbo zaba mwamba pamalawi wanga.com.
Chopeza.
Ayo convicted record.
Okay, hands on the ball.
Sorry. Sorry. Grace of vices.
Rising stars.
Tawi yo gondwa, tawi yo lila, tawi yo zala ndipo yo kolola. Yama sauto ndipo yantendele. Bukuruta munjila zoko, mamene hina moyo akuva kuko. Paka wata ya sochi kulu pililo, zoti tikurino zita kutekela. Ambo ya sachera sa fulo mehila. Hai hai, alindi ntawi ya hake hey, hey. Oh Lord, we know it. You don't know it. We know it. That in know it.
Iga figa sita soa, sita soa, sita soa. Iga figa sita soa, sita soa, sita soa.
Lama tefela ngati wata yeka Pena mwina so wasa funika Uyesa ngini yi haizo sateka Uyika kamila haizo sateka
Kapena mwina nabari lakola kuika Mwina chingo beche mwina chobindika Kapena wachiko na nari wala kuika Hali ndi intawe yake yo ikika
Eywe usalanda ule Intawe yako iza kwana Usawone chei
Push out a chase your dream. Tawi yako iko bwera utaraisa. Wasa upa wasa foka wasa topa. Tawi yako iko bwera utashaina.
Ni dawe. Inu dawe. Ni dawe. Dati dawe.
Iga figa sita soa. Sita soa. Sita soa. Iga figa sita soa. Sita soa, sita soa.
Ewe usalanda ule, ntawi yako izakwana. Usawone chedwa mbariwe, ntawi yako izakwana.
Ewe usalanda ule, ntawi yako izakwana. Usawone chedwa mbariwe, ntawi yako izakwana.
Download and stream mvela nyimbo zaba mwamba pamalawiwanga.com.